Uyando nelisa Nhliziyo yami uyayiqolisa Imali bantu sanondimonela Uyinto yonke endinayo Uyando nelisa Nhliziyo yami uyayiqolisa Imali bantu sanondimonela Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Ndonwabile Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Inhliziyo yam yonwabile Uyinto yonke endinayo
Uyo wandiyalu mama Uthiye mntanam ngaluzo ungadlali ngalo Yabona mina nawe dali Ngeke sohlulwe nazindudu mbo Uge wandiyalu mama Watiye mntanam ngaluzo ungadlali ngalo Yabona mina nawe dali Ngeke sohlulwe nazindudu mbo
Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Ndonwabile Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Inhliziyo yam yonwabile Uyinto yonke endinayo
Kodwa ngikafike kuno ondo wami Ngiyavuma mahla mantombalelani Kodwa ngikafike kuno ondo wami
Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Uyinto yonke endinayo Ndonwabile Ngaphakathi kwam ndonwabile Inhliziyo yam yonwabile Uyinto yonke endinayo
Tanda when I wait, no, no.
Tanda
when I wait, no, no.
Tanda when I wait, no, no.
Ntando wena wetwa nono
Luyendo nwabisa no, 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 no.